once again. And again, and again, and again.
Kryptonite Production.
Hello, hello. Tulicheza na we, mpenzi wangu ulikumbuka, mpenzi wangu nakupenda sana, elo nakupenda sana, mpenzi wangu nakupenda sana, elo nakupenda sana, baby wangu kuja baby, tupendane mami, mpenzi wangu sukuje hello, tupendane mami, nimekupenda baby. Hello, hello, kiwini nguvu kawe, iduogi. Hello, hello, kiwini nguvu kawe, iduogi. Baby, kiwini nguvu kawe, iduogi. My love, kiwini nguvu kawe, baby, iduogi.
Tulicheza na we, mpenzi tulicheza na we, tulicheza na we. Wangu ulikumbuka. Ya yeah, baby girl, mimi tunawe. Baby come baby, baby come baby. Baby heel, jill, dance well. Na moral, you make me feel like a dancehall. When I come, some people are asking me, do you know to dance? Me no dance, at all, I wanna sing for a low. I wanna sing, I wanna rap for a low. Yeah, I wanna rap. Baby girl, nakupenda sana mam. Nakupenda sana mam. Sikiza nguvu bimi na same. Yeah.
Hello, hello, kiwini nguvu kawe, iduogi. Hello, hello, kiwini nguvu kawe, iduogi. Baby, kiwini nguvu kawe, iduogi. My love, kiwini nguvu kawe, baby, iduogi.
Tulicheza na we, mpenzi tulicheza na we. Tulicheza na we, mpenzi wangu ulikumbuka.
Nisha fall in love, hata waseme nini, hata wame pembe. Waleta shida sana, mimi niko tuna wewe. Baby, tunakazana juu, mina wewe. Apa na pale, tunazidi kazana. Hata walete fujo, ni mina we, na we na mi.
Hello, hello, kiwini nguvu kawe, iduogi. Hello, hello, kiwini nguvu kawe,
tulicheza na we, tulicheza na we, mpenzi wangu ulikumbuka.